Mambo Music. This is remix, baby.
Unasema gambila safari, ila jangwani unazidi kupotea. Nayona kesho ni mbali, sijui kantafika sababu na shabikia. Niliposikia habari, maji kashikwa nkakesha na mombea. Akabali kijalali, maji katoka lakini kafulia. Ireprumpa kamaka, tukafulia kabongo movie. Wachezaji wakaanza kusepa, paka ngoma kasepa juzi. Mwenzenu nawaza haswa, ili mali anataka uongozi. Kita nataka tumpe faster, wakati aweze tanunua jezi. Ubishi ukanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mamangu, akinambia siya miliki. Ajikanambia mjeshi sasa na Yanga basi. Ila kamuambia Yanga bado timu kubwa aji. Eti nasikia yundani katoroka kambini. Ila namuambia kinitaka busha sajiriwe kwengine. Mwaga sikomi, sikomi, sikomi kuishabikia Yanga. Sikomi, sikomi, sikomi kuishabikia Yanga. Na kifua tacho haki ya Mungu siwezi sema. Mara taji kuta kesho shishi mbisi yoe tutena. Moyo meupatia mateso, swezi kucheka, swezi nuna. Mana nyumba ni kichapo kwenda Kenya, tumechapwa tena. Hivi mnajuaga kweli, tunavyo tamba mitani. Kwamba tawafunga Simba, mwisho siku wanatufumua chali. Well, na wapa habari, sikizo na Twitter senali. Yani kwa ujinga tushatia ibu kwa vyombo vya bari. Ajikanambia mjeshi sasa na Yanga basi. Ila kamuambia Yanga bado timu kubwa aji. Eti nasikia yundani katoroka kambini. Ila namuambia kinitaka busha sajiriwe kwengine. Mwaga sikomi, sikomi, sikomi kuishabikia Yanga. Sikomi, sikomi, sikomi kuishabikia Yanga.